I got a story to tell. Mo. I got a story to tell. I got a story to tell. Story of peace, flani opanga, pretty as hell. Anaitwa Anna Michelle, mina muitaga L. Kinda wanika twiga, bongera figure as well. We been friends, miezka nane au tisa. Anakuja mjengoni kujichoma na neno chochote anachotaka na pika. Bonge la mjanja mpaka nimegonga ni venye tu mwenyendo ametaka. Mwamba sijawahi kumletea hizo pigwa ametaka. Natoka naye tunarudi late, inambidi asirudi kwao. Inambidi sleep in my house, nigga looking at me like wow. Ana na do, mama na do, mzendo kibao. Ana na smami ya show, ataka uwezo kulipia me now. Rest kibao, place kibao, mina jichanga na nae. Ilianza, kama vile utani, leo nafumwa na nae. Niacho kini ona nae, dili tutachonga badai. Niko na Ana, niko na Sherry na Ngai. Shop, Paris, Beggy Lobeto Cavalli. Givenchy, Louis, Fendi, Hatari. Nindega, Viji na Gary. Tofauti anavyo badili. Versace, Mala Chanel, sio fake, you can tell. Ana, Ana do, Ana, Ana do. 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 Ooh, yeah. Ana anasema eti nazari sana mentali. Mana ananipenda sina mali wala sina gari. Ngori mtoto kubadili mpaka dini uko tayari. Hata kama ndugu jamaa marafiki watakuja sema nini ya gali. Anasema ananipenda mchizi vile niko royo. Sio mshenzi pia nina kauli nzuri tatu sio mboyoyo. Na akirudi na stress za kazi nampa moyo. Alafu ndo nampa ndizi anajua mi sio choyo. Wanana konda, wanana ponda. Wanaona kanime uchinja kisa mama na vumba. Waliojaribu kumtaka inavyoonekana walidunda. Check watu wanavyogeuka, sio utani mama nao chanda. Reski bao, reski bao, mina jichanga na nae. Ilianza, kama vile utani, na una uchumba ni nae. Niacho kini ona nae, dili tutachonga badai. Niko na Ana, niko na Sherry na Ngai. Shopee, Paris, Beggy Lobeto Cavalli. Givenchy, Louis, Fendi, Hatari. Nindega, Viji na Gary. Tofauti anavyo badili. Versace, Mala Chanel, sio fake, you can tell. Ana, Ana do, Ana, Ana do. 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 Ooh, yeah. Paris, Beggy Lobeto Cavalli. Givenchy, Louis, Fendi, Hatari. Nindega, Viji na Gary. Tofauti anavyo badili. Versace, Mala Chanel, sio fake, you can tell. Ana, Ana, no.